There's an ugly ride here. Miss a long time, yeah. Party out of them, party out of them, party out of them, party out of them. Mami, chifu kwa neo ni kukonda hani. Kulibe wina ninga fune yai. Bwela pafu piti kondane mami. Natini kwili dile chave mami. Chifu kwa neo ni kukonda hani. Kulibe wina ninga fune yai. Bwela pafu piti kondane mami. Chifu kwa neo ni makulota daily baby, yeah. Kaya vamene unani chita neo baby. Kwa neo ni makukonda daily baby. Ndava mami wewo unizi wabadi. Bwela pafupiti konda neche mami, yeah. You're the anchor to my roots. The feeling that I have is so good. It's so good. I fall deep for you. You got me crazy just for you. Natini gwiri dile chabe mami. Chifu kwa neo ni kukonda hani. Kulibe wina ninga fune yai. Bwela pafupiti kondane mami. Natini gwiri dile chabe mami. Chifu kwa neo ni kukonda hani. Kulibe wina ninga fune yai. Bwela pafupiti kondane mami. I don't fool but really I just believe you are potential queen mama. Your true behavior is perfect for my soul, mom. Chifu kwa naneo ni makana kuti kulibe ya soul, mama. So come to me, love a dovey. I never thought that I would fall in love with such a beauty queen. She got something beautiful, so irreplaceable. I never thought that I would fall in love with such a beauty queen. We got something beautiful, so irreplaceable. Natini gwiri dile chabe mami. Chifu kwa neo ni kukonda hani. Kulibe wina ninga fune yai. Bwela pafupiti kondane mami. Natini gwiri dile chabe mami. Chifu kwa neo ni kukonda hani. Kulibe wina ninga fune yai. Bwela pafupiti kondane mami. Vayambo funsa cheni seka seka. Hani siva ziva ndiwe ulengesa. Mwetu maso twako tungo meka meka. Uli fly koma umabeka. Vayambo funsa cheni seka seka. Hani siva ziva ndiwe ulengesa. Mwetu maso twako tungo meka meka. Uli fly koma umabeka.